hofu kwangu hofu toa, hofu kwangu hofu toa.
Thank you.
yako sinikeni. Ya habibi, ya habibi.